waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
kooxaha kasoo horjeeda faashiistanimada iyo kuwa qaxootiga kasoo horjeeda ayaa fooda isku daray magaalada melbourne madaxa ururka booliska victoria bruce mckenzie ayaa sheegay in dhacdadan ay booliisku awooddoodii oo dhan isugu geeyeen
literally hundreds of police officers to a protest event that we saw yesterday where we saw terrible violence
booliska victoria waxay goobta dibad bax u ka dhacay geeyeen boqolaal askara halkaas oo aan ku aragnay isku dhacyo culus waxayna isku dayeen inay nabada ilaaliyaan ayna kala ilaaliyaan labada kooxood oo waalan laakiin inkastoo ay askartu dadaal dheeraada muujisay nasiib darro waxaan aragnay heer rabsho oo aan hore loo arag labada dhinac ayaa dafiray inay iyagu bilaabeen rabshadaha daniel nalia waa hogaamiyaha koox islaamka ka soo horjeeda oo la yidhaahdo rise up australia wax dagaala kuma arag halka aan joogay laakiin waxaa mar dambe la ii sheegay in tareen isteeshinka gacanta laysugu qaaday laakiin waxay ahayd wax saxa sababtoo ah waxaan u dagaalamaynaa xorriyaddeenna inaan difaacno bruce mckenzie ayaa sheegay in booliisku aad uga naxeen weerarada ay arkeen dad feer dhulka lala dhigay kadibna iyagoo dhulka yaalla haraati lala dhacay dhaqanka noocaana waa wax aanan hore u arag booliskana waxaa saaran waajib ah inay isku dayaan inay nabadda sugaan booliska ayaa sheegay in maadaama askar badan ay u direen sidii loo xakamayn lahaa rabshadaha intaasi dhalisay in boolis steeshinada xaafadaha qaarkood askar aad u yari ay joogaan rabshadaha kooxahan ayaa imanaya iyadoo dowladda victoria ay ku dhawaaqday inay kordhinayso xabsiga lagu xukumo dadka rabshadaha ku lugle ciqaab adagna la marsiin doona dibadbaxayaasha wejiga soo qarsada waxaa dhinacyo badan ka caraysiiyey calanka austreeliya oo lagu gubay dibadbaxaasi hogaamiyaha mucaaradka bill shorton ayaa ka mida dadka ka xumaaday arintaas
I don't think we need a law to ban burning the flag, frankly. I think everyone knows it's a stupid, idiotic thing to do. And I think 99...
Aad baan uga xumaaday gubidda calanka. Qof kastoo guba calanka waa doqon. Ilama aha inaan u baahannahay inaan sharci ka soo saarno, kaasoo lagu mamnuucayo calan gubidda. Runtiisa waa doqonnimo, waana nacasnimo in la guba calanka. 99.9% shacabka Australia waxay arintaas u arkaan inay doqonnimo tahay.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s .com.au xariijin soomaali